land of the pearl of Africa, land of blessings, light of the world. Uganda, the pearl of Africa, there's no one like you, the pearl of Africa. Nasema lulu ya Africa, from the snow cape peaks or Renzel heights to the mist forest where gorillas reside. Other nation is a beautiful, we know, of course. But Uganda is the garden where God sits, where soul. The night starts, it's January here in our soul. Bringing life to the nations, making us whole. Kila mtu jisikie uko nyumbani. Tuna hadi ya kijani na watu wa amani. Karibu kila mtu jisikie uko nyumbani. It shines bright on our soil, the rains fail in Uganda. Amani na upendo za wa creed, the beauty the whole world needs. Inchi ya baraka Uganda, mwangaza wa dunia Uganda, lulu ya Afrika, hakuna mwingine kama wewe. Inchi yangu, fahari yangu. Inchi yangu, fahari yangu. Mungu anatupenda. Inchi ya baraka, mwangaza wa dunia Uganda. Nasema inchi ya baraka, mwangaza wa dunia Uganda. Mungu anatupenda. Baraka mwanganza wa dunia Uganda, Mungu anatupenda. Inchi ya baraka mwanganza wa dunia Uganda. Nasema inchi ya baraka mwanganza wa dunia Uganda, Mungu anatupenda. Inchi ya baraka mwanganza wa dunia Uganda. Uganda, the pearl of Africa, land of blessings, light of the world. Uganda, the pearl of Africa, there's no one like you.